One people, one nation, one leader.
Kipwe mwenendele ndilibe, bako olo onse muna tenga. Bale anasi anatawa, sine wawo. Mwani vega maina mbili, omwe sabwele sampumulo maine. Tima mwangamu, ntawi zonse.
Nango zizi dwaine, nango zizi dwaine. Zizi dwa ine, 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 ine yo.
Banji mapama lubino, banji mchosa moyo wawo. Umuziwe Yesu, umuziwe Kristu. Na woso ndantu, alina wofulu puku. Okala moyo, okala moyo. Usayelekeze kumatitenge pombali. Yutetezela mioyo yawo. Usayelekeze titenge pombali. Yutetezela mioyo yawo.
Nango zizi dwa ine, nango zizi dwa ine. Ine, ine, ine. Nango zizi dwa ine, nango zizi dwa ine. Ine, ine, ine yo.
Chimwe mwende ndele ndilibe, bakolo onse muna tenga. Bale anasi anatawa, sine wawo. Mwani vega maina mbili, omwe sabwele sampumulo maine. Tima mangamu, ntawi zonse.
Nango zizi dwa ine, nango zizi dwa ine. Ine, ine, ine yo. Nango zizi dwa ine, nango zizi dwa ine. Ine, ine, ine yo.
One love, one people.